Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Awu basheshe bahle. Kanthabazi ukuthi inkosi iyaphendula. Inkosi uhleze sebenza behind the scenes. Abantu bona babuke lokho bakubukayo ngamehlo kanti uNkulunkulu kunomsebenza wenzayo behind the scenes. So bayeke bahleke. Isikhathi ke sithi 16:32 sizogijima bazalwane ngoba kumele sivale today indaba yethu njengoba kuyi Sunday yokugcina le kumhla ka 27 July ngikanye nomfundisi uMavuso.
Share the love. Share the truth. Share the life on 657 AM.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life explained.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love on 657 AM.
Mfundisi, yonke into ihamba kahle ngalapha. Ungizwa kahle mfundisi?
Ngizwa kahle.
Okay, so sithola i message lana uthi I was about to follow on the tithe and offering discussion. I'm not sure if it's my network or it's a problem on your side. Okay, no, besithathe i break ngoba angithi silandela umthetho we Facebook bazalwane if bo ulalele ku Facebook live. Akumele sidlale umunye umculo on Facebook and then nama ad. So that is why sometimes sithatha i break. And then bese ubona kungana lutho on the screen but it's just a corner until 4 o'clock. Mfundisi sawubona.
Angikubingelele sesibahle egameni lenkosi. Ah, uNkulunkulu muhle nakusesikhona all the way from Pretty from Mkhondo.
Hey mfundisi, how many hours?
It's 4 hours, but if you drive fast,
yeah,
it can be 3 hours or okay, maybe 3.5. Kodwa nje
kahle kahle ufuna ukuthi ni drive fast.
Yeah, 4 hours. Yeah, ngoma siphuma la, siphuma la eDropin. Kukhona nokuhamba kancane la. Vele ngathi nje 4 hours.
4 hours.
Yes.
Sure. Ay, cha siyabonga impela ukuthi udrive 4 hours ufike la ePretoria.
Yes.
Ukuthi nje uzosibusisa. Siyaqhubeka ngithi today ngendaba ye tithe.
Yes.
Bengisasho laphambilini ngithi hey, mhlambe basikwatela abafundisi. Bathi bathini?
Sibaphucisa inkwa emlonyeni.
He? Sizophila ngani uma ibandla lingathayithi? Kodwa ngaphinde ngasho ngathi hayi iBhayibheli kumele silandele.
Sisitike kulo.
Yes, sithatha imfundiso la eBhayibhelini.
Yes.
Ngoba kunezinye izinto empeleni mfundisi siyazenza kodwa singaqapheli ukuthi asihambi uya ngeBhayibheli. Yes. So, konje siyishiye phi last week indaba yethu?
Yeah, kwakunalama lembuzo ababenayo abazalwane. Ngikhumbula nje omnye umama wathi no yena uya disagree vele nalendaba le, ngiyamkhumbula. Kodwa wathi naye uvele isikhathi sethu sesiyophela, sathi hayi sizoqhubeka nayo futhi manje sizama ukuthi sichazele nabanye kahle naye lo mama ezwe kahle.
Yebo.
Ngingajabula mayesomoyene namuhla.
Ehhe, and then kwaba khona nomunye othi umfundisi akangiphi scripture nje sisodwa from the New Testament okuthi sikhuluma indaba yokuthi kumele sithithe. And then umfundisi wathi asikho.
Yes.
Asikho.
Asikho.
Noma singayivula i New Testament
ngeke
sisithole.
Ah, sizothola lapha behluleke khona ukuyenza lento. Njoba ngakhothe uMateyu 23:23 ukuthi wayekhothe uJesu lapha ebatshela ukuthi bakhipha okwedonqe nokwentshuku nokwesikuntshana okusho ukuthi bakhipha ngaphezulu nangaphansi kuyabehlula.
Yes,
akekho ongakhona ukukwenza kwabehlula ku-Old Testament kusenomthetho wakhona abatshela ukuthi abenzeni. What about thina today? No.
So today singena deeper go the New Testament.
Yes.
And then sibuke ukuthi i-New Testament ithini ngale ndaba ye-type.
Yes.
Okay. Ithi ngibone la Dumelang ausbahle ka mohau and Jesu ke morena uta I just arrived. Re wa mohela ntate Rabi ka moval ka mo. Sister Bahle, I lost an opportunity to comment more discussion oh ya custodian ya bana from Resepepe ka mo mafikeng Maftown. Okay Muruti, re kene mo engwe geta ba Muruti ya tithe and offering. So singathanda ukuzwa from kowena Muruti Muruti Sepepe. Okay asiqhubeke mfundisi ke si unpack yanamuhla njoba sizobuka kakhulu ku New Testament. I Old Testament siyibukile last week. So today asingene la ku New Testament.
Yes. Yes. Ngiyabonga sesibahle balalela emakhaya sesikhona sifuna ukulungisa kahle indaba yethu. Ukuthi izwakale kahle kuyenzeka sometimes uma ukhuluma into kubantu bangakhona uku understand ngendaba yokuthi but deep kulento abafundiswa yona bacabanga ukuthi lento yiyo labafundiswa yona bengasafuni ukuzwa okunye eceleni uthi umuntu uyamshifta ukuthi no nine indlela mara angasafuni ngoba u deep kulento afundiswa yona ukuthi wrong yena kaboni kanti ngale kwalokho sesibahle wa in a very serious issue la yokuthi abazalwane baloyiwe ngisho straight lokho baloyiwe uyazi baloyiwe kanjani sesibahle
yeah
abafundisi bayabahambela babahambele kulabantu abaloyayo ukuthi labazalwane bangizwa lutho dzavela eceleni komunye nethi njathi yena ubaba mina ungitshela ukuthi ubaba ungitshela ukuthi ngeke ngidibana nale nkinga e Paul Petersburg I can't mention ukuthi ubani labo bazalwane lapha uyazi bangitshela indaba ethi sesibahle umfundisi wabo usegoli bambona once a year kodwa abafuna ukuzwa lutho olungavela komnye umfundisi maye babonise enye imfundiso bathi lindu baba uzaza fika ubaba lindu baba awungitshele lento once a year yalo baba manje ke ngaleyo ndlela leyo kuhambisana nokuthi angisho ukuthi laba baloyiwe angibazi babe kanjani kodwa the thing I know abazalwana abaningi baloyiwe bayahanjelwa ukuze bakwazi ukuthi balalele amadoda athile bangasamuzwa omnye ozovela eceleni
bangasamuzwa noNkulunkulu
noNkulunkulu bangasamuzwa nedi babuka le ndoda nje ukuthi le ndoda ikhuluma oyizizwe nabanandaba nedi le ndoda manje ke sesibahle sisenkingeni enkulu ngaloko kanti ke nokujwayela nje ke bazana thina sijwayele kaso uyangihlupa umzalwane ongafuna ukulalela ngoba iBhayibheli lisho kahle ukuthi othu yazi angathi wazi njengoba kufanele ukuthi azi yes kuhle ukuthatha uvo komunye umzalwane esevelile ukuze uzokwazi ukusizakala lapha sesibahle ngiqale nje ngoba angithi sithe manje sesingena kule ishume manje angazi noma sengingangena kancane sesibahle
yebo mfundisi ungangena
siyabonga njoba ngifundile la kukhona indoda ekufonela njalo la ngiyalikhohle igama layo
khali ukhalimambo
ukhalimambo uyazi ukhalimambo uvela khulume ngingamuzi ukuthi ufuna ukuthini ngoba ngiyacabanga ukuthi uma angalalela kahle naye ukhalimambo manje uzosibona ukuthi kahle hle akazume kuphi kulento engikhuluma ngayo mina ngoba mina ngikhuluma ngendaba ukuthi izinto zimbili la kukhona ishumi kukhona umlinikelo
Yeah.
Ukhani mambo ukhuluma lento ngalendlela abayikhuluma ngayo abafundisi. Abafundisi bayahlanganisa. Njoba ngingasho last ukuthi ufika afundise ngokweshuma athi ufundisa ngokweshuma kodwa faka umnikelo khona lapho. So namanje ukhani mambo ngiyamuzwa mina. Ubali into ezenzekayo uthi umnikelo nokweshuma kwenza ukuthi kuyafanana. Can these things are not the same? Sesibahle.
Tithe and offering.
Offering are not the same. Ishumi ngichaze kahle ukuthi zisemthethweni kufuna kuzenze as written ukuthi zenziwa kanjani kodwa umnikelo awukho emthethweni umnikelo unikela ngendlela othanda ngayo wena ngesikhathi othanda ngazo ishumi zazinomgomo ukuthi zimikiswa nini kumikiswa phi ene yini emikiswayo njengoba ngangishilo before manje ke ukhani mamba kayitholi kahle lapho la uma ke sesibahle sesiqhubeka manje njoba ngeke ngakhotha kancane ukuthi kwabehlula nalabo kuqala le ndaba yeshumi. Yingako uJesu akhala athi kuMateyu 23 verse 23. Angazi ungayifunda sesibahle lapho ngeEnglish.
Sicela umfundisi ubonga inkosi asifundele.
Okay. Funda bonkosi.
Okay, itingenze ilokhoza yakhe la. Yeah, uma seyitholile uzosifundela yona. Okay, ithi sisamlinde sisalindile.
23 verse 23.
Okay, ithi sisalindile silalele nansi voice note lana.
Dumela osbahle le moeti ka moka studio. My name is Thokozane Buthelezi in Alexandra. Yeah, osbahle regarding the tithe issue ne. So I don't want to oppose the pastor or sound controversial because of how got to sheba gere Jesus Christ when he was coming down. In fact, he came to restore what was kind of being lost from the previous kingdom, you see, so whereby most of the children of God were being led astray by the hyenas, as well as what do you call, they were just receiving lots and lots of controversial preachings and sermons, and then everyone was following his own selfish route. But then he never touched directly the fact of what do you call the tithe, you know. So because of when he was coming by, he came to show us the way. So what was happening then? There was a point whereby the Israelites or the community, the congregation of back then, they were making some offerings. There rises another woman saying that he gave her all, you know. So he even stopped right there, saying that this woman have gave her all, you see. So he complimented her. So now most of us Christians, we based normally on that scripture, because he was also considering the offerings and tithes, you see. So not specifically the tithes, but then I can say the offerings, he actually have complimented them, you see. So this is what is still continuing, and then we have built most of our churches based on that scripture. So that's why I'm saying that I don't want to sound controversial, and I'm not opposing whoever who's believing according to their way, because of, yes, it's true, Bible is our main reference, source of reference, whereby we just pick up some important points. The fact that Jesus didn't mention it directly, we shouldn't condemn them it, but my personal view is that if you understand tithe, continue doing giving your tithe, and then if maybe you don't understand the tithe, well, we cannot say much about you then, and we cannot even make you feel guilty about not offering or giving your offerings in the church. It's all I can say. Osba, lebelitsa limonate, Thokozane ka monaka Alexandra.
Ngimuzwa kahle mina uThokozane ne.
Yes.
And uyabona lento yokuthi mhlambe uma kuzokhulunywa indaba ye tithe and offering. Uthola ukuthi manje ngathi sokunokusabisa lapho ukuthi if you don't tithe, you know, iminyango izovaleka and all those things. So uThokozane mayisho la indaba yokuthi akumele uthole ukuthi if wena you don't believe, or mhlambe uyalifunda iBhayibheli and uthi izile nkosi lisho kanje, so akumele nje kube khona umunye umuntu manje uya understand so uthi hey angithithi so ngizoluza umsebenzi ngizokwenza lokho nalokho nalokho. Yep, angazi wena umfundisi ukuthi umuzwe kanjani.
Ngimzwa kahle kakhulu sesibahle, kodwa the thing is, into engihluphayo, we must know ukuthi izinto uJesu athe zingenziwa, we are not allowed to do it. Lento ufuna ukuthi abazalwane bazi ukuthi kuyi curse ukhipha ama tight manje. Yingako uma sofunda incwadi yamaGalatia chapter 3 uverse 10 uzothi bonke abemsebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso. Umthetho angithiwa ukhona, umuntu owenzayo wayengekho phansi kwesiqalekiso. Kodwa since Jesus came, bonke abazowenza lo mthetho sebaphansi kwesiqalekiso, ngoba badelela igazi likaJesu ukuthi alenzanga lutho. So that's why njoba sizoya manje sifunde uzothola ukuthi i tithe ayisadingeki manje uJesu i tithe wayichitha i tithe ngoba yabehlula basemandulo ababeyenza so lento yokuthi mhlambe singaba sesontweni abanye bakhipha hayi singabasoli nabo abanye bakhi abanye bakhipha hayi nabo balungile ayihambi kanjalo we must all do one thing akwaze ukuthi abanye benza lokho abanye benza lokho so ishumi manje this type sezakhishwa azisasebenzise zachithwa ngoba mawuthi ukhiphi uyabona ngokwezwi likaNkuluNkulu sesibahle Uma uyenza into elotshiwe ezwini sinokuyenze accordingly as is ungaphunguli ungengezi lisho njalo izwi manje mawuzothi wena ukhiphi ishumi manje how do you pay 10th yilipi verse elikunika direction wena ukuthi uyikhipha kanjani ngoba ku old lasibuya khona siyitholile i direction note esikhishwa kanjani wena ke liphe lakhi verse ku new ngoba sishilo sathi alikho ku new testament i verse elikhuluma nge tithe manje ukuthi ayikhishwe alikho kodwa sikutholayo ukuthi lento yachithwa ngenxa obuthakathaka longasizi kwayo yingako lapha ngithi asifunde khona asifundeni le ncwadi yamagalathia chapter 3 ngoba kuze ngiye le ncwadi yamagalathia uma uzofunda incwadi le yamahebrews engisho chapter 7 uqale ku 5 uziyele ku 18 uzoyithola ukuthi lento le ayisasebenzi ngoba ihambisana nomthetho lento Mayamsana nomthetho ke umthetho wachithwa umuntu obisa umthetho unecala njoba ngike ngasho last ngathi odelela nje igazi lika Jesu ngabekise ezinye izinto ezichithiwe ukuthi kwakwenziwa nenhlambululo kwakubhabhadiswa namatshe makuzawakhiwa indlu yokukhonza kodwa manje sekubhabhadiswa thina inhlambululo ayisadingi isithole esibovu njoba ngakho uthi Numeri chapter 19 uqale verse 1 ukuthi kwahlandlwa kanjani ozokwenza lokho manje udelela uJesu ukuthi uJesu he came for nothing ngoba uJesu ufike waphushela out zonke lezi zinto wamiso kwakhe and le ndaba we must understand very clear ukuthi uma kuthiwa Jesus came to fulfill wagcwalisa kanjani sifunda iGreek ukuthi mayigcwalisa kuloko ugcwalise kanjani kuloko wagcwalisa kanjani Abantu bathi abazogcwalisa kona lokho khona baqhubeka benza lezi zinto uJesu ayichitha that's not true masitshela abantu amaqiniso okhipha ishumi manje uphansi kwesiqalekiso
sure konje umfundisi bekathi sifunde Matthew ne eqaleni
wo yabe ngithe uMatthew chapter 23 verse 23 yes
ngicela siqale ngaye
asiqale ngaye ke
maye kinina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nithela okweshumi kwesinkunjane nokwentshungu nokwedonqa niyeka ukunzima komthetho okwahlulela nesihawu nokukholwa benimelwe ukukwenza lokho ningakuyeki nalokho
thank you
okay before we chaza mfundisi ngicela ukuthi avule konje uthi Galatians
Galatia chapter 3 verse 10
yes ngicela ukuthi sindlule ngalaqala before as we funda
okay
657 am streams of blessings
hlala ulalele umngani wakho wemihla ngemihla thola iapp yethu ku App Store noma ku Play Store futhi ungavakashela u radiopulpit.co.za
Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222. Or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Radio Pulpit, 657 AM. True, authentic, Christian radio.
Baba uselomokwena uthi ulalele ungala eVillas. Yeah, eVillas. And then uthi la omunye ngiyabingelela egameni lenkosi kuhle. God bless. Let us help ourselves by reading our Bible. Singagcini ngokutshelwa ukutshelwa uthi la u 1 John 26:27. Okay. Asibuyele ku Galatians. Galatians bani mfundisi?
Chapter 3, verse 10.
Yes. Okay, uthini u Galatians?
Ngokuba bonke abemsebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso. Ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangeminjalo kukho konke okulotshiwe encwadini yomthetho ukuba bakwenze.
Thank you. Ukuyichaza lesi sibahle. Baqalekisiwe bonke abangemi kuloko kulotshiwe komthetho. Why? Ba vele batholi iqalekiso abazalwane basemendulo ngokungagcini okufanele bakwenze maqondana neshumi. That was wrong into ababeyenza. Lokho abakwenza lapho ukhipha okwedonqe nokwentshungu nokwesikontshana. That was very wrong. Manje ke ngoba kuyabonakala ukuthi abantu baqhubeka nalezi qalekiso ngoba bayehluleka. That's why Jesus came and pushed out lento eyenza ukuthi abazalwane baqalekiswe okweshumi wakhipha ngoba kwabehlula. Even now ongathi uyakwenza kuyamehlula. Ngani na? Uma ungabuyela Deuteronomy chapter 14 la safunda khona last ukuthi lento uyayithatha wena uhambe nayo. Mawufika lapha ufike wena uyidle. Loko kusalayo ke sekuyongena ke kuleyo ndawo ke ayikhethile uJehova la kuhlala amaLevi khona. Akusiyo umfundisi loyo amaLevi. Sekusala lapho ngoba phela omunye ngaba nenkomo eziningi angeke afike azidle zonke vele kuyosala lapha kuyaziwa. Kuyendlini yengcebo ke kusala khona. Kodwa sewudlile wena nomLevi wakho oze nayo. Manje ke lento kuyenziwa kanjani ke manje? Umuntu akasinika iscripture manje how to pay tenth. Asinika iverse libelinye how to pay tenth. Sesifuna ukuyenza ke phela ke njengokusho kwakhe ke akasinika iverse. Iverse asilitholi.
Asilitholi.
Alikho.
Ukuthi kufika kanjani kumfundisi?
Yeah, ngoba manje inkinga phela sekuya kumfundisi kudliwe ngumfundisi.
Yeah.
Asilitholi iverse elivumela ukuthi lento ayiye kumfundisi. Ngoba lento le yokuthi kudliwe abafundisi kusifike nalomkhubo omubi wokuthi abantu basungule amasonto abo ebesena uba inkosi yesonto. Sekuza le ndle yengcebo nguye. How come? Akaze kwenziwe. Akaze kwenziwe. Ayikho indodo ofuneka ime ibe indle yengcebo la. Ishumi ziza kuye ene lo muntu usaportwa nga aniwe lezi shumi noma esesuthe nemali utshokoza imali yabazalwane ngendlela engasi right. Akwenziwa yilo mkhuba owenzekayo wokuthi abantu basula amasonto abo.
Hey bazalwane asisho ukuthi nizwe ngathi kanye nomfundisi Mavuso sithi izwa ngeBhayibheli njengoba lisho. So asikuvaleli ngaphandle nawe ukuthi ufake olwakho uvo o mhlambe unombuzo. Incingo zivuliwe, ngicela ukukunikeza only 4 minutes. Sina only 4 minutes. Ungathumela leyo voice note ku 0826572729, ungashaya ucingo wakhuluma nathi live ku 0123341322. Okay, nangu Khalimambo, umngane wakho mfundisi.
Awubuyela ukhalima.
Asizwe ukuthi uthini.
Kosazana, kosazana. Uma uyenza ukulunga.
Yeah.
Angeke uzucalekise inkosazana.
Yeah.
Futhi uma sewusindisiwe umukele uJesu Kristu, uyenza konke ngothando. Aseke usicalekise kumuntu lo sesindisiwe. Kanjena njena nginje. Akukho umuntu angangitshela ukuthi mina ngicalekisiwe mina. Kana mambo kosazana.
Asisho ukuthi uqalekisiwe. Konje le ndaba siyithatha kwesiphi scripture mfundisi?
Yiphi ke?
Leyo uqalekiswa le.
Galatia chapter 3. Ukuthi bonke abemsebenzi yomthetho.
Okay. All right, asithathe omunye la elayinini. Sawubona Dumelo semoyeni? Sawubona.
Hello, sisi
Ritheng tate wena okay? Amen. Raleboha tate.
Raleboha, yaleboha. Ke utlo ga botse.
Umzwile mfundisi.
Ngimizwe kahle.
Yes. Nay we beka kahle ukuthi izwi liyakhuluma and uma sinemibuzo liphinde liphendule.
Yes.
So uvumelana nawe baba 100%. Ngoba awukhulumi from ukwazi kwakho, ukhuluma from izwi. Yebo.
Yes.
And uyasho ukuthi sina nje sinokuphikisana siphikisane.
Yes.
Kodwa sometimes siphikisana kuukuthi iBhayibheli lona naye indaba ibeke straight. But sifuna ukuyiphikisa ngoba sifuna ukuthi thina sizuze okwethu. Njoba usho ukuthi manje sokunabafundiso kuukuthi yena sokuyikhulume ngelinye igama lesizulu. Se ngathi kula manje so la bekubekwa khona izinto zigcinwe khona manje ibizwane ngesizulu bonke inkosi
indlencebo
yebo uyikhulume ngale yondlela hey isikhathi sethu siphelile mfundisi
hawo kodwa inkosi
nge minute nje uma siyivala uthini
ngithi kubazalwana bangi understand kahle sesibahle uma ungafunda incwadi yama Korinte uzothola umehluko wencwadi ya Deuteronomy chapter 14 ukuthi kunomthetho owabekiwe ukuthi akwenziwe njani le ncwadi le uma ufunda i Second Corinthians chapter 9 uqala ukufunda ku verse 6 and 7 usho kahle ukuthi makungabi ngokucindezelwa abazalwana kusafanele bacindezelwe kufuna ninikele ngalendlela afisa ngayo unikela bangacindezelwa okweshumi kuyacindezela okweshumi becindezela ukuthi niyangiphanga khiphani so manje baze bathola iqalekiso ngoba lento iyacindezela so manje asisacindezela umuntu ukhipha ngokuthanda kwakhe ene sesibahle sishaya isikhati befuna ukuthi ngibatshele abazalwana ikhona futhi icala lokunganikeli likhona uma sesingene kahle emnikelweni kuyafuneka unikele kodwa hayi ngokucindezela
ngicela uphinde ubuye mfundisi sesizohlela ukuthi kweyiphinyanga kodwa ukubuya uzobuya ngoba ayiphelele le ndaba
ayiphelele lutho angathinti lutho kuphela kwazo ishumi iphelaphi ngawafuna kungena emnikelweni manje umnikelo ke wena uhamba kanjani angangeni
awuphinde ubuye mfundisi
yabona
ukuthi nje uAugust inyanga yabo mama manje sesifuna ukunikeza bona ithuba ithi sithi after August sizohlela futhi
thank you
utholakala kanjani mfundisi
0799 008048 niphinde futhi 0799008048 nisale kahle emakhaya uNkulunkulu abe nani siyabonga sesibahle ngako konke God bless you.
sibonga wena mfundisi ukuthi nje usiphe isikhatsi sakho and then sizofunda nje okuningi. Uma uthanda ukuyilalela futhi le ngxoxo iya ku Radio Pulpit Facebook page uzoyithola lapho. Uyeza ke uPastor Rayleigh Godi uzoqhubeka nawe ukuze kuyoshaya u7.
Share the love, share the truth, share the life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.